Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ajaratu tarawre to bogge janiga fandu hala Mamadou Sama Sigou jom nyali sakke hebibe. Bama ko do hebugol glasi wana fi hunde ne winde men na fadde taccugol gol jamare hurde men dudundita to nukuji sotugol glasi. To men akaton no merle sahal leedi di nyamdu na nyaki yimbe julabe be ndardi lamu o ben landidi otugol mobilaji ngaddoji kulle lumo. Karutal le fulle de ben hirnage runde Afrique timme aljumaare hande bamako do ju bangal landinal la batu modo jenobo runde de ben to lumi octobre warundu dingun seme kabarju amen hande aljumaare kiki aljumaare 15 mars 2024 bismillah sakrabe derno bamako do tay kama wiide ben hebugo glace na beedati dudde nyande fuf le ndudo lewru korka le nokuji kewdi galurnde yimbe jeeta na doga tiagal njayobe glace be ben habere glace hande yu hakunde malle hebere e temder alhali sambindo ben tatugol kurangul alkalifa goita darno ko le nokku o gonku hebane kada fasango umar wagalo e alsisi
wakkat sappo yamde jabiri masilimaaji chapande nay e joyi yarngo wadda sanne kanko noddete Suleiman Diallo o mo jokkindire giddi ko mo darta galasi wakkande nange wondi e yente
ila bete hande mi wondi yiltade tewture glass falaje umi fa kalaban kurdo kemmidu jeye o hore du yeyi ko jogi ko fu
nokko noddete sabali bugu bange hotel olympe gel do galasi sotete do horo be jottoto yibbele be fu ana gandi ton homo fu andarta e galasi yottibe tombe won hebbe wonbe dubbe kebe galasi o fi
min soda idum sabi idum tiidi sanne bul chapan jiti bu temdera sefa dun ka fu sabe ti dala kura o tanno min tampi didi tam kemmi hebude minka so korkata yi wom e yarangoji di wajibi kina glass watte mudum mi anda fu no min gatta
ko wadi fu danyan ko nafi honno wo hala en kulitiri widno kanko noddete Dawda Coulibaly o cotto galasi 50 euro makko ne hey pep wode galasi o sotti fur min kawrte makko alhamdulillah
hebugol galasi o wana hunde newiide kenya mi yemi soode do dere glass water kati buddi sappo mi wari mi sotti dum buddi nogay nyaloma hande one buddebe kibirni dum min dum mi wari yeyiri dum buddebe sappo ana nawi tewtobe glass o do ana hewi sanne urde glass kebete do hore ga jago makko o ha wonko kebam
yimbe lebe kay fu koliti wiide fatida la ko nayri bangal galas hebene jogala sina tajo gol kurangaaji di motta
sakramo tutak laaji mo dukka bar yon banga bem am facebook kaydu x1 twitter kido nations unies holti wiide ana wambi sene bangal fusugol ben pale halnan en pultingobe le communique holti wiide ben yaddi hakkeji tomanten na yabba den le nokku den no fedde humaninde hakkeji bibe adama holti wiide famdi fufu bale nay ngoni fusade ude decembre 2023 yottade hande le mali den no oni ndarri lamko mali be go fiide dabare no dedo ben yimbele dedo pelle bale fusade da heba bamtude imadraj mabbe fande le kabar wujdi to minaka tun ben wakar jono nyamdu kabar bu tidi san den no yimbe le minaka fufu gite mun en na fetu tan datol euro gawol wardi to mabbe tun sabi tidalaji nyamdu jidi di jetaake ma dun ita chatta metugo cogoji mabbe na tidi san magasin ga idi ka fufu men na wala ko woni ile majji di fufu dun uddama mohammed ak isa fitan ke amen tun ko ben ke defa san ko umar wagalu
do menaka do ne jiida net ana jogi 50 euro maro fu fat sikkita fi yo don balli guji jomum hokka son sotta yadum chakur 50 kilo ndu an sotte bamde uinaay sappo fa yotto uinaay sappo didi gawri ayyata dum fi non gorko modo goto sediri jodiido yaso magasin mudun sa jabbigi don seeda won jogi don gawdan wonde sottude jamar nde fan fili dun botti goto fu joman wonde sottude dun bu temedi juy cfa kilo sukara an bamu bu temdre chapande jeegon fa yotto bu temedi cfa yoga horo be kafu no bonir taccitirta korkaji mudun en so jomu hebi fi chobbal set watte huno ko mudum woni hebi kambe jagoto wonbe tombe be ngadi no dango fuude laamo tinno hayba dido dati no nyamduji kan natire ton dun ko mohammed agissa faytan hebi ni menaka sijo tamani
fande bangal kabaru nyamduji di bamako do kay ta kama wiide ben pomter kanye jaba beedi tirde dido wattuji di den no julabe holti wi julabe be kanye jamarnde fuf woytiki alhali mudun mohammed baba kunta danoyton ko yeda wonko hebe ne kada fasango sita sidibe alcc
le genni bamako matam cogo kulleji ko hewi ngabbi le luma badra bugu jaba ko ciotata aran debe sappo ana ciotta hanne ciafande jetti pomde ter ana ciotta ciafande jetti yaade ciafande jetti ko ciotata aran debe sappo
jaba wondo
cogo jama o ka beedi 40 kilo o buddebe sappo min codan mo dum gal nyalo mo hande o but mal hemere lewru korka yo lewru himme yurmere yimbe haana nabbinde cuggu kulle de yimbe hasindini mudum de fi sabe lewru korka dariki
de ileji goti wongo holita to cotta ko heewi gaddo tawere fobe holliti winga bol cuggu di kulleji wana dabri fiato kambe pe
kilo gowri hakune buddebe sappo e mal hemere woni pomme de terre o but chapan jiddi kilo mudum sottete bede cottanno kilo gowri bul chapan jiddi arande gal nyalomo hande o bul chapan jetti min jeeyirta dum o do ciddala ka minam jaati sabbi bini dum sabbi de do kulle anni jom ko ittete sella fu wala hin di fu edi kebe do amen do
micitinde fa handen mi cogu sikkaro kosan en neban ko holtata gorma fa watte joni o cogu be tagi fa handen
fabade no mbiyatna himɓe jolla e kañu dum taniraɓe ɓiɓe runde nde ɓe kinnoto kabaru yirwere runde afrique wonno fanda karutal mbiyan lefu leɗɗe runde lefu leɗɗe mbiyan hirnage runde nde ndenno galɗo karutal balɗe ɗiɗi timmi timmigal adimare hande yo banggal landindi batumoɗo jeenoɓo to lumi tun leydi tugu iwde noga jeene octobre tugadi ɗiɗi novembre 2024 ndenno ministre en heɓa ɗum wondo tun ɓe tugu Burkina e Cap Vert Moussa Mali Sissoko wonko heɓene kadi festango Oumar Wagalo
Sisile moɓe cuɓile oɗo batu no malinkoɓe gomɓe sella worri fa yetto ɓiɓɓeɓe keɓi toon kañe ko nayri banggal yirwere mabɓe ɓe ƴeewa yalla no ɓe kan tottidiri dow hen hakkillaji yalla rumde afrique nde leyɗele kewduɗe hirnangue ɗe ana keeɓa yirwere kamɓe lanniɓe oɗo batu ɓe mbi koni fana muɗum fa ɓe fuu ɓe andidira ɓe anda jalliño gonɗi sella ɗi dow kañe ɓiɓɓe muɗum'en heɓaɓe toon homo fu totta hakkille muɗum kanko Ablaye Diop ministre kuminɗo hakkude mali e leyɗele goɗɗe wakkande o ɓamno haala nde wallitide ɓe tawda e hakkillaji ɗi malinkoɓe gomɓe joola gondi e ɓamde ñalawma hannden o kañe fa yettoyo anniyaji ɗi laamiɗo laamu hakkundejo wondi e ɓamde wattu joni o yalla rumde afrique nde fof natidira kanko ministre kuminiɗo kabaru malinkoɓe wonɓe joola o hollitiwde malinkoɓe ana keewi sella sanne ɓuuri millioji muɗum jeegom gonton Moussa Agata her ɓeydile hen duwide koɓe neldi natude e leydi ndi ley hitande 2022 ɗum yeehi fa e milliard uji temeɗe jeɗɗi e capanɗe jeenayyi e tati
tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faba mudun ittira leyleede gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
tagal fusugol ben fedde ber sukabe likuy mali be ben dar min bodi ma daraje le bamako de kanye ben kede leydi ndi skambe jangobe jati fuki hlaaji mabbe do mudun iwdu bamako yottade kay ben gawtum nyaka julo e nyoro mongo hewa mabbe holti wiide ben dun do ben do fedde won darnino non hakkeji kambe sukabe likuy den non han lam ko be watta fi dabare lonturide dun ben fiide dabare no ben fedde wonde wota hinade himmeji kambe jangobe be kani dun lalla sha walati im fa e do faba hajaba men gombe tun kedan fostango alsisi
tous ceux qui causent des problèmes on les enferme
mi de jabani yimbel fube koyde mu em tawa hem ka nange udde nga fusure de do fedde wana dabre lobbo e jude aminka e hakkila aminka do e hunde mudjuna sanne sabi ayam muti fi darade darne mudum mi mili homo fu darne mudum ana hem dukuy buri fu lamu leji ni tawede ko o nyinga ko fu minka e jude am fedde ayam de ana hani ko heddoto yana jingana hakkiji sukab jangobe minka ko jinno mini wonno be keedintinande ardo em leedi amendi jati kanyu em du koyde mudum ana eno fedde ayam de latre nyaloma hande o min kam mi mili odo anniya mo leedi ni bammi o ka wana ko muddi e pabo mi sanni bangal tiddalaji kewdi hono rafi hebugol taabe do min jotto e courant
le talban e electricite aussi
bangal kabar me muudi kabaruji amen nde do yontere intala ak bilal wonko hawrintini en kedna fastango Oumar Wagalo
en puddiran dido kabaruji lelew ramadan du ko fuddi ley 10 lewru mars du leledi malindi fu e mangal mudun do kolliti du do lewru yama lillamu buguni kanye e yamfoyla tiagal muuden kala hono kurangay di gonde tajirde no edem daddi hejo muudun heso holliti de kuran o waran feccede hakkunde jamarnde dende fu heban eruji 12 ka do e tayde fu yimbel wobbe kay kolliti wide wana non dum wuri saaje misal le ngalure gawonde ebe nimre be bi ana wara jonti di nyaloma handen o tiagal muuden kalan kabar tido gol kudde le saha leydi ndi kanye le wud leydi ndi misala nokku no dirtede menaka FIFA njato nyamdu jona ko yafi le gallure bamako de be mi cuggu jaba kanya fa yotte pomme de terre fu ngabbi seda
sakra on pamide do katane kabaruji amen hande ben no mbawta fuf mutade bangal jamo 37321 ma jeddu application su tamani yo bangal play store do sere yotra meden magazine yotr meden magazine kikida ko hen yowi do kabaru kebe denno dum nur memon hala lemburu ba gondo mu men aweto do leedi men di hultan wiide nafaka mudan muni san e kebal leedi di yude kambe demobe be yotare njeyobe kanye fay nyamobe goto fuf hulti heba nafa ben yodo bingil lekki denno huti dalla ko wodi yo ko ben lemburuji wuroji tiagal leedi di den nana dunja seden ko aw ko mu ira ben ko tuta leedi men ni denna hani lam ko be e kala ko mi ko warmu dum gada imadraji yala na dum ben hayba kabar mu dum isa umar tugula won ko be ne kedo fastango usman nyali buli e sita sita be yo en kirejam
le luma mali le mburba ana e bibbe ledde burde horsude bamako do nadu le region gaji di hono sigaso bankas kuccal e gawo jamara de holliti sabe hedo horsiniri gel bingel lekki
to malikam le mburu kalde kayne
e lemburuji ana moqi sanne misale jaati diwante laamu kinyiba tiagal modu ciogumani ana yaafi o lemburu ana moqi fa wala setan ciogum ko an yaafi sanne mingi sifa o lemburu wel kan jaati dun nyawna kan sanne min o sodde jaati ko yaata temet didi fa temet ne e majji
mutmodam dikem nan naso
yaafu gol ciogumon e moqi gol gel bingel lekki kulle didi woni ko sottobe dun korsineri dun fay etawede goddon ana wodi le luumo
am lemburu minu vero be bossi
mere heba kalsi sanne le ciotugon e lemburuji mi sifa lemburu did ciottammi sifa goddo ana jwa sigaso mede yeya dum sappo sappo man noge noge bingel gotel fu yoga do an yom marok mede ciottade kefande jeegon jeegon sadare mede heba hunne sanne
di ascension na mooma
hedde remobe dun kambe be cede ke wiide remude lemburu ba ana jogi nafa sanne ka non golleji mudun baawa yaade ciagal tidallaji dun holliti en wiide gawsu kamisogo jongesa mun to kuccalato
nemru sun kedena
salimi di zarrangaaji nukku sedan tan an waybe ciakuji ne lemburu sa ciotti hon bingel gotel buudi sappo a heba hen hunne sanne mi hitane fu miden lema ko yaata metraaji ujnere e temet tati e cifande jeddi e joyi lemburu min heba hen hunne fa wala sedan
2 million
di halaji nangi hakille andimbe kabaru kebal jatibe wiide lemburu ba ana jogi nafa sanne e wi docteur lamine jakite andindo kabaru demal e kebal gel bingel lekki dande mudun ana mawni sanne do kebal leydi meden di
si tu fais
so anan lema dun wana gesa hectare lemata sa lemi hon hectare goto an heba hunne sanne ko wata bilde musakaaji male hitane dun nafa amen sanne ko naare bangal musakaaji galle amen dun nafa mi du yibe jodi be le kilo dudi sabli temdere fu a tawan debbe kebal mabbe do bisi le bibbe le remetede den le temdere mudo a tawan tati e nay fu e lemburen be buri nafa hen
elle n'a pas moins de 3,5%
fay etawede nafa mun ana mawni e hasindingol mu nyande fu le luumo lemburu bamali ana joggiti dalla bangal kriniral e ko jiwrata marok le luumoji bibbe ledde lemburu ba jiwro marok du nyande fu buru horsude sabe ko le leydi meden di golle mudon hinnaka sanne e wi o andindo kabaru demal e kebal
les orangiers n'est-ce pas vous allez
le lemburuji de jietun joge majje yu ledde kidde no du sabe hannen so on mata bibbe ledde lemburuji ko heewi le luumode hannen joga don jofa le Marok ñu dabri fiato yimbe wadbe lugan goji giddi watti jabbido be wadde lugan wonde bibbe ledde dul tati heewdi ga dabri an han fiade hannen be acce yarde bibbe ledde be ciotta ciegal ledde sa dun heedna kebal ledde ciegal sa ciewi le hitana wotere jodugo hebete ciotto bibbe ledde ana jogi nafa mawde le kebal ledde men
important pour l'économie nationale hein
ti dalla goddo goddo do mo holliti yo sabe le dubi ciakitidi di lemburu ba an fandi ko remete le mali fay etawede edun hasindina sanne wi makko edun hani remede sanne demal mudun hejirwine golle mudun do te yalla ana jottine yalla nafa mudun non hebe do kebal leydi meden di o kadude e yewtere kebande handen ko Isa Umar Togola watni en